sisi akapitu wala sikumuona wa mana alinipa pesa ma vitu vitu nikwenda viwanja kwa sana somebody alinipenda tu ila mikwa muda ule mi bado sikupenda natoki macho macho juu ikizani kama wale wanaoniwinda mimi right now mnyonge wa mapenzi nikikumbuka niliyapuza shajibi na kitanzi sasa right now mnyonge wa mapenzi nikikumbuka niliyapuza shajibi
Back in a me, back in a me, back in a me, me.